Aye.
Mechikaga tu.
Aye.
Si wanapenda kubang.
Ikusa tena.
Auja ipenda. Kumanisha nini?
Na kupenda. Siku zangu za uhai wote. Na kukenda. Kupate kitu japoso vyote.
Mama mtu boto wakikuita mentor. Rungu shikata beto. Kaba mpaka kifuri beki flani mwa mnyeto. Eko na uspigi nyeto. Mamenu anani. Zungusha kote Bruno Vlani Shevchenko. Mtoto nazi mtoto tui. Mtoto kifuani ndui. Bebe Vlani adui. Yeso kai kiswangu. Shanga nyingi harafu kukulana ajui. Aujaipenda ya.
Siku zangu za uhai wote.
Nitakukea mama.
Nitakukea. Kupate kitu japoso vyote.
Nitakukea mama.
Nitakupenda. Siku zangu za uhai wote.
This love, sweet, sweet, sweet. The time come a sugar, sweet, sweet, sweet. The time come a pee-pee, sweet, sweet, sweet. The time come a sally, sweet, sweet, sweet. Oh, this love, sweet, sweet, sweet. The time come a sugar, sweet, sweet, sweet. The time come a pee-pee, sweet, sweet, sweet. The time come a sally, sweet, sweet, sweet.
Hey, mama mungo nyumbani. Nataka tucheze michezo ya body kwa body. Kita kufika kileleni, na kufikisha na Peter Mandela Road. Na tukiwa chumbani, na funguliaga kamziki eh, alafu na vua boxer. Mara we upeni piki piki ah. Kama mapenzi safari mama agiza inesi. Takupa vyote la swezi kukupa stressi. Achana nao nosema na pigia kesi. Habari za moto moto zita tunguzia gazi.
Na kupenda. Siku zangu za uhai wote.
Nitakukea mama.
Nitakukea. Kupate kitu japoso vyote.
Nitakukea mama.
Nitakupenda. Siku zangu za uhai wote. Nitakukea. Kupate kitu japoso vyote.
This love, sweet, sweet, sweet. The time come a sugar, sweet, sweet, sweet. The time come a pee-pee, sweet, sweet, sweet. Tam kama sali, sweet, sweet, sweet. Oh, this love, sweet, sweet, sweet. Tam kama sugar, sweet, sweet, sweet. Tam kama pipi, sweet, sweet, sweet. Tam kama sali, sweet, sweet, sweet.
Yo, ilibidi ndroge jasho, libidi upigwe msaku. Kupata wewe mama mdru, libidi ni yazo. Nisha maliza hapo chako changu changu chako. Anasema tutachana mama mina. Oh, ukipika ntapakua. Na kama kila wanatakamua. Kumba tajambuwa minta. Ingiza bili mama mdru kilipanua.
Nakupenda. Siku zangu za uhai wote.
Nitakukea mama.
Nakukea. Kupate kitu japoso vyote.
Nitakukea mama.
Nakupenda. Siku zangu za uhai wote. Nakukea. Kupate kitu japoso vyote.
This love, sweet, sweet, sweet. The time come a sugar, sweet, sweet, sweet. The time come a pee-pee, sweet, sweet, sweet.